Salim Music.
Yeah, yeah, yeah. Oh.
Umesonga dono umetoa mabuja alichai unaitaga chumvi unajita muarabu kutoka Unguja demu gani wa unavigimbi ayundo maina na mimi meja anasikia unakisima aswea sita kuweza ayundo maina Nasikia unakisima I swear sita kuweza Unakasoro Nimejua unakasoro Unakasoro Kumbe unakasoro Unakasoro Kumbe unakasoro Unakasoro Kumbe unakasoro
Wanituka na hivi ni kwa nini Kumbe umekosa kungwi Auna mbele nyuma kama bundi Na unga unga we dada Kukurithisha mana Na unga unga we dada Kukurithisha mana
Ayundo maina Na mimi meja Anasikia unakisima I swear sita kuweza Ayundo maina Na mimi meja Anasikia unakisima I swear sita kuweza Unakasoro Umejua unakasoro 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 Unakasoro
Fanani na mamina Wala mama maiko
Ngatale Music
Kaka unateseka sana.